kuneyikhathi empilweni esesizizwe sizwa kunesivuvu sokushisa la khona okuye kubukeke kunesomiso samanzi okuphila achichema uJesu awathembisa futhi kukuleyo ndawo kanye la esitola khona ukuthi singobani ngempela. Ngikubingelele ngomkele futhi engosini fresh ngengusibolo Pithi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Izinga lokushisa elikhulu engaye ngalizwa labe lu-48 Celsius degrees ngesikhathi sabe sisemshadweni. Sasiphuma la obekufungelwa khona sesiyeholo lesonto ibanga nelincane nje. Kodwa kwakungathi hayi impela siphakathi ekhobeni lomlilo. Umuntu ingempela ukwazi kanjani ukuphefumula kahle nokwenza imisebenzi ezinga lokushisa elinjalo? Ngakho isona sithombe lesi esifika emqondweni uma ngifunda le ndima kuJeremiah 17 verse 7 no 8. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova ngokuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini oze nabisa impande zawo ngasemfuleni ongesabi lapho kufika ukushisa amaqabunga awo abeluhlaza angabe naluvala ngomnyaka wesigagadu anganqamuka ukuthela ithelo. Nakusasa sesibuyela kuleyo ndawo esasikuyo yomshado. Kwase kushisa kodwa hayi lokho kwakuxake njengayizolo. Futhi bangimangaza ukuthi ihlaza ama-orange ezabe zineyithelo kule ndawo kodwa ayingaqathaki. Lokho sihlobo kuyisivivinyo seqiniso sokuhlola inkambo. Isona sivivinyo esijulile sobudlane bethu noNkulunkulu ukuthi bujule kangakanani. Nathi besingenza njengalezi yithelo singathela. Naseyikhatheni lakho nokunesigagadu sokushisa ithini yakho impendulo sihlobo sami? Lokho kuncike kutheni iy'mpande zethu zidephe kangakanani emanzini okuphila phansi ekujuleni. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova ongesabi lapho kufika ukushisa amaqabunga awo lo muthi abelihlaza angabi naluvalo ngomnyaka wesigagadu anganqamuki ukuthela ithelo. Futhi ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh suku zonke sithumele i-WhatsApp kunombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena ku-Spotify naku-Facebook page yethu ngenjalo. Download i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo lithi izwi eli-fresh.